bakana basune likepeza sha likepeza nabakana bana langekepeza bapinde bavuke ngekepeza nabakana bana langekepeza bapinde bavuke ngekepeza nabakana basune likepeza sha likepeza nabakana basune likepeza sha likepeza nabakana basune likepeza sha likepeza nabakana bakuva ngekepeza
Yeah.